about beautiful women. Beautiful. Joy.
Saitana.
Aya. Aya.
Beats killer.
Kama Kenya hivi. Hako karangi ii. Shepo Uganda. Fesi Rwanda na mimi na kukunda baby. Are you from Sudan baby? You know I like your skin tone baby. Kiuno Congo, macho Burundi, Mozambique, Angola baby. Angalia kio, ujionesho. Jinsi ulivyo malisafi. Kweli baby wewe malisafi. I will never let you go. Malisafi, aki baby we ni malisafi. Oh, can you dance for me? Can you dance for me? Can you dance for me? Dance for me. Can you dance for me? 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 Dance for me. Can you dance for me?
Safari wa mapenzi, wasafiri ni wengi na mimi nipo kwenye mfumo. Mi moyo wangu na upenda wengi na mpaka kimapenzi ni moja tena wewe uyo. Slaga hiyo na washenzi watakutungia tenzi, wajenga ndiyo wali wao. Asa nikuite habiti, rafiki, maswiti, fanya kujichagulia jina. Moyo umeudhibiti, kivipi, nichiti, jeuri hiyo kwa kusina. Angalia kio, ujionesho. Jinsi ulivyo malisafi. Kweli baby we ni malisafi. I will never let you go. Wendo yangu oh. Ona ulivyo malisafi. Aki baby we ni malisafi. Baby, can you dance?